ZanuMusicBlog.co. Dope Boys for Pele Professional Music.
Let's get it one more time, let's go. You know what it is when the air is with the team T.O.
Shambaso, nali kwete fe kamane wizard. Yelo wacha patumba no wino. Nimi satana la mekela mushandi chupofa tintaluka. Halo satana ndekela kosi.
Shidi bwana uzi.
Na papa, chitevo ndekela kosi.
Yeah, yeah,
hey, hey. Shima,
Chakula feno una skopo. I think that's kwana musoko. Salari ya ingila nishina ingila popo. Bailo na isanga ndimaya. If into my life is fire. Wadipula mangomo na wapa kandi. Adi to defeating a poverty. Sifapo mwana skete ya pita. Ama pange momo tonti ya pula. Ama nengo nengo full up spot down. Kale kale ndati ni nkwatamo.
Nali kwete fe kamane wino. Lelo wacha fatumba no wino. Limi satana la mekela mushandi chupofa tintaluka. Halo satana ndekela kofi.
Shidi bwanda uvi.
Na papa. Chitevo ndekela kofi.
Yeah, yeah.
Lali mpampa minoyu. Afuaya fya kanja lusho mchiloyu. Ama thoughts mo manja ba dirty. I think of killing because of Bugatti. Atila seseo yu sonje vilia. Lali fesikala baso. Mailu antwele kuchila na Fopina ya punkisha jila. Apali ndete la pude uweta kola istati kwa tamo touch. Quickly, quickly, if you're a boy, I've been in an anger moment.
Nali kwetu fe kamane wino. Lelo wacha fatumba no wino. Limi satana la mekela mushandi chupofa tintaluka. Halo satana ndekela kofi.
Shidi bwanda uvi.
Na papa. Chitevo ndekela kofi.
Yeah, yeah.
Hey, hey. Duwaba shima.
Gabo flush in a pantash, in only 2020 na manush. Alinji kate kwa tina wanangkunt, wabashi ya malo iwe ntaruka. Chitevo ndikela kofi.
Na papa.
Satana ndikela kofi.
Ya wana malesa wana masha.
Chitevo ndikela kofi.
San. Hey, hey, hey.
Satana ndikela kofi.
Na papa.
Boys for Pele Professional Music.
Omonat in the view.
Pass beats on the 1-2s.